Picha 13 irratti Gidiyooniif malaa'ika Waaqaati. Kitaabicha Luboota boqonnaa 6 qajeeltu 1:20 irraa furii warri Israa'el dubbii Waaqaa didee waan hamtuu hojjetan. Waaqileen akka warri Midiyaanii warra mo'atu tolchee ganni 7 Midiyaaniin ooyiruu Israa'el balleessite. Israa'eliinis dubbannaan Waaqaatti dacha'ate. Boottee akka Waaqi baasu. Guyyaa 1 Gidiyooniin sanyii muratee warra Midiyaaniitti dhoose. Malaa'ikaa Waaqaa itti gad mul'atee beenii warra Israa'el baasi jetteen harka Midiyaanitti. Ani akkamiin warra baasaa jedhan? Waaqi ani si waliin jira jedheen. Gidiyoon sagalee malaa'ikaa baase malaa'ikaan sagalee ta'an uleen tuutte. Jennaan uleen ta'anii tarsaatee ibiddi taate akkanaa malaa'ikaan ta'an badde. Gidiyoon haqa dubbii sunii dubbii Waaqaa dhugeeffate.